haday timaado haday taray wareegto haday udud laysu sheegto bishada udawgu horaysa bishada udawgu horaysa
Somalida cilada haysa hadan dhalinyaro kacaymin u ciidami wada jirkooda
hadan dhalinyaro kacaymin u ciidami wada jirkooda